Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kanti to bogi jarga fandu hala Mamadou Samassi ko jom nyal sakrabe hidibe. Itugol jawdi kabaru demmal ben e ko nandi mudun le ben le de do hirnage runda Afrika hala mudun memama berta ko bama ko do hilaji na donta e cakkite gal do kawtal gal landini irpad. Mobo sala baye daram jonna nati juude lam o beta ko nden yo ben holto hayfa ma waddi rafndeedi fewde e leedi ndi ono sakade ben basiji tagal wuteji totondal haklaaji wadama do mudum ben beta ko li kawtal be dongol famu jokolbe e sukabe ni gon seme kabar jamen hande kiki de to ben alarbare 9 décembre 2023 bismillah sakram kawtal do hun tangul hore ben lugaji itugul almsadaji kabaru demal e ko bili e mudun buri fufu le de jeegom hirnage runde afrika ben wadama kenyan bamako do yo mijo ben fedde ben wadama beta ko bamako do yo mijo fedde irpad dunke embe ben jawtan kala ko ben kala im ben imuji ngadadi le de hono mali niger e burkina yalla faba de ardibe be e sawindi ne amunya e ben hewtagul jawdi demal wonande jamarinde kalifa goyta e maram kulba lonko heman kadi fasango Ousmane Niali Bouli e sita sidibe
tiagal joda halaji hokkindirde hakkilaji do kabaru demal dum ken ande politique woni hakkille mu ben hon hani wadede fa jawdi itteno fabrite golleji demal le nokuje do horngoji di ngada fu don holti wide Mamadou Goita directeur executif IRPAD
suni hala demal en wawose inde awagol e margol dabaji en nanal mudum me fi dabriji honene balle ko hebirte faabe be remobe ko natto sabe hebe be welta nyamiriji mebbe fartare wadu cogguji en nanal mudum
kajado ministere humaninde demal yetti o imadar IRPAD yaya nyafo ana jogi tadiral wide ko hollita lay o batu ana hakkilo kanan ko be leedi meden di bangal irwere demal
tout monde c'est
comme fana andi wiimbe joodi be kredudi be golleji mo feeti demal ana le titalaji ko nari bangal lafi deejere ka hebde ko nyamata no moyira fartade welta ko watti ko matan kuje heewde nyolman handen tiagal mudu ndu nyakko fido ndu hetti tamperiji heewdi ndu be remobe demal an jogi darogal mangal yirun ko kebe leedi meden di gamade wonde fili dabri yogaji faabaade be remobe le golleji mu en le ministere humni kabaru demal
au niveau du ministère de l'agriculture
holti ndi wida ilugo ngoji ngadama le leedi Burkina Senegal Liberia La Guinée Sierra Leone e Mali titalla ngado batte nyaw covid-19 ko fawi do kabaru nyamreji le leedi Burkina La Guinée Niger e Mali ndu be kali hala mudun le nda jonde
sakrabo tuta klaaji mo do kabaru mbanga be Facebook ndu X ou Twitter kido mo bomba joto to sala baye haydara men nodda do kenyen bangalam o uddama beta ko den holtan wido yeddi ben wadi rafidindi fewde e leedindi wiite seeda fuuji yimbele mabbe hew yimbele mako hewbe na wonno yeso ben gullire be ji dum woni ben alal bari hande nanu kanko addo mabbo ardo o men noddo holtan wiide ben wadi o yeddi ben sariya bangal ko mimi hala tacugol courant leedindi on watu goto yimbele hewbe dunna udda le suudu kaso bamako do sabi ben hono dido rafi golleji rafinedi den no Ousmane Niali Bouli kemer kewna fotan kom ko Ousmane o
Modi Badjo noddirta do suwala bayaya haydara udda makasu bete alal bare handen tiagal ko suudu sariya komintata bo district bamako wullitimo o kabaru humini be sariya gondini don kanye e sakiraabe makko o badjo todo holtam yede hali halaji keloji leedi nangul makko wadi tiagal ko o wullita talataare kenyan jude e mangal paden brigade d'investigation judiciaire o mobbo gorko le waju mudum mo wadi aljumar yabbenande holliti metti mudun e tajgol kuran goltimataangol bete alal bare himbe makko e ardibe dinaji fa heewi ngal ima daraji damal biz yalla o mo yoppite yogabe jaati on nuku mbali hollitinde ana tiagal makko farde makko himbe hewbe woni wullitaabe sariya udda kasu hollitaabe yede kali halaji bondi keloji leedi hono adama jara andirta do ben le cerveau ardo mouvement yara wolo debout sur les remparts mo wonno du e cnt ana hendu sidigi kuyate battido ben le cerveau rukiatu dumbiya andirta do tanti rose e yusuf bacili andirta do ras bacce be fu dama kasu batte gote holtinde wil alma jara rugia tudumbia anakani sarede le lewru janvier warorundu
fede abjek merlandi dum albaré hande karuta le du famin gol jokolbe bangal men basiji ngiti tiagal wuteji den ardibe karun bengal de do fede ngul itondral haklaji do sisli sakade ido basiji den no wuteji garoji di sitasi di betantu ne ken fostango kanko Ousmane Niali Bouli
lewi kango diko Habibatu Salihu secrétaire exécutif walle noddirten APJ ko holliti fana o batu yo famtunde hayeben metti ko wa hebede ciagan so wotingaaji wadama
l'action pour la promotion
de faba muy ambassade leydi Canada hebi hakilo o projet darantodo kabaru jam e dejere do humcende hore gondal hakunde jamare nde fu buri hedde sukabe jokolbe le wattu ciagal o woteji meden jogi tajiral wiide sine himbe dokkam hakilaaji lobbi anamo isanne jamare nde hokke kabaruji laabude
information fiable
ne jande an jogi darobe mangal sanne do kabaru golleji wotingaaji dum ko holliti renesanugo kayon chef de division promotion enfant les ministères humnini kabaruji rewbe sukabe e galleji
tel zilesa
on di hakilaaji anambeede min sanne ottugol sukabe jokolbe hen koyde mo en ana nafasanne kanya jaati kollitan koni hakilaaji mo en do kabaru mon basi ciagal woteji anan jiya watto yoga le leydi meden di wana du mali tan dum watta himbe fukaani hollitede sine tidal an wodi rewbe kanya e sukabe jokolbe kanyon torre mum buri hewtade arande
le premier
metitunde mi ko yaata himbe nogay jeebe le ne walde apjek yube lamodo yogaaje le leydi mali ngu wari fotte o batu
ñalama hertanango mbien kambe wonbe njola ñaminama to sikaso tourno ñandi sapo décembre 2023 sisil o wonno ima draji fawde e walter wakati ndenno kawtal ngal landin ngal woni ajikade oem mbien goddo golla dum wadama to mbien wonande fedde dire ben to gawto ndenno ko le ima draji di kawtal hakunde kambe ngonbe njola yimbe njola be kanye habitibe ndan latike modo e golleji
Sijo Tamani, yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faba mudun ittira leele de gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Yotre meden on parle handan yu du landinal ben yambere nouvelle der no gondi landinal li to santu kay e kuchala ben telaji e ngum ben telaji di tawde fuf den yalla be do famo estre jare hejabe men ko ben kay do fasta ngosi tasidibe
kuchala do meden gondi landade yambereji nouvelle watti joni o tit allaji anangodi fo buri rafindana ko godu do wana landaji bangal chaldi woni ko wembimi landaji di ana pawi do gondengol do teddingol annabi isa e bende labunde ni sangumi julde nouvelle yo yambere mawne no de chrétien 1 meden cheyi sukabe amen du ngara ngada yambere de to nyamde nyamduji beldi kany e bandiraabe mubben be ngana chrétien 1
no chrétien ici
en gondi landare de julde on no dubbe jabbidi ni ka hikati dallaji ana godi sanne
ici
to kay do julde nouvelle an wondi landade on no wowiri ni komani be kabaru jimi puddi landade jimi di kaani yimude leende julde
Osmanya dinyal bula jarba sakrabe bangal yotor meden zoom sur hande meman hala be dabareji do gorfu jogi merne sakade jangugul asra jarawu ko ne kede fostango sitasribe
lewri décembre yo watti jangon satton sanne hendudo ana satti fa wala sedan du e tawede fu yoga ana watta kaddu leji teddudi on ko noddirte blendi yalla ba rento hewbe dugunobe motoji mun ko ya watta non e kaddu leji fe goto jeptal lalnade joni wattude kaddu le hoy fuddi sabe jangon homo fu tew tantan heba rento sabe jangon yoga jati sa yiden mina hono ninja sabbe do way bornade tubaaji didi saraaji tati yo hen pleuver teddo goto kasin yalla pati hendunu e jangon tampinabe yoga do na watta pade juude ka society di enannal mudun watta kasin loñorta mu en kudda caldi mudun fu pati hendu heba ftinaatirta caldi mebbe suna yi rebo ko heewi beedo ana watta pantoloji tinno kasin taado taajma tati ma didi borno hijaabu mu en kasin yoga mebbe du ana wujo bulanga yalla datta sarre jangon nga ko bor jalnaade watta jangon joni first with a dunya yoga jungoma so jungoma an bobi tan sun awele hore be kabeten
to ko jaltu holta wede cogu yugugo ben na beedi turide mun fo ko no temdere hande yu temade di ma me temade tati den no kambe njobe holti wede yo sabi ben na di do kadle de na jogi daraja sanne e wattu jangul be beedi wede dum cogu bal o ben na heewi do wattuji di saka do katen ko wolno mi tonwa satu humbitade bangal ben application ci tamni yu do play store o seden yotro meden magazine
gattono koy modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le Mali himbe hewbe tagita wiyede onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaaw do cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral na wala caldi na wala hore metti bernde sifa tempere monde e ko nande mudu ka non na wala caldi wota fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantene da woni ko holti wiide Touré
sene ni empalu
yo gonga ungu sambinta odo nyawka mo walda fi e jonte pali ma jonte goddo yo nyaw deng mo hana fi yebede no mo satiri bonondani ndenno tino den ewtuade odo nyaw leccudi dotoro yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabondirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
yetre meden cella handan yudo bupu yidi ngada yotteli ciudi dogotoro ben buru fuf wonandi kambe dogotoro embe den do lato sawjati ben hello e ngurdam yogabe Moussa Mali sugo hejabe ben wonko hebani kedo fostango min e sitasidi be en kirijo burunda musakti wadare yule luptal mawdo goto bomako do debbo goto be ni fadde sarti yebare gollobe latike sababu taccugol jungo goto cukalel ngel enira do do suko o le mbuyunki jabi sedade yimako kasara mo hebi bi ko on hawno jati hadede
weero joshege
kanko o fittono on nuku watti fu ona golla do ko yata erngaaji kewdi le on watti goto o hebi nyaw jungo makko nayi fayotti sonan wa tacce dum sami bini kolli makko fu tacciama dum nati hunne ko heddi hakil dan sanne
franchement ça me touche
ibrahim dun neddo joodi do gaw yidi e bopiji doktora pikiri mo wada ka do haneri latike sababu hello e le ngurdam makko
mi mi neddo goto mo torra hewti le nyawnaago do natike sabe jaati mi nati neddo lojaado sabe no hetinga torraje yogaaji ndi gurganda sabe nyol man hannen golleji kewdi antun mi wawa wadda dum sabe mi lojaado non
handicap une peut pas les avoir
yimbe le yogaabe to segu san e to minyam mi hala torraje debi kibi e le ciudi doktoro
o siglo do ko borela
ben yebi sanne nawa ben ko he doktoro men wala yimbe lati be sanne sabe fesa doktoro ran yoga mebbe nyida jar jabbade man non wodiri ben haani antude sariyaaji ko yarte gollal doktoro ko libiru ngaji yogaaji attend doktoro do wala ton
amma bolo fola
fede demtal doktoro en fanda mudum fu chande hore no fewiri golle mabbe o den hono fufna do haani waddi soni torraji mabbe yottigema e wi hore jo fedende professeur al-qadir jara wajibi doktoro fuf nata e fedende den godo fuf na wawi witade
horebe doktorabe an wat tongede to ministere humne kabaru challan ciagan so o yamiri sarotobe leednin tongabe wat fuso torra matama hakko neddo nyawntedo kay e doktoro ene wat tongude nukku nodirtedo ordre de médecin ciagan yamirore sarotobe ben so dum wadama ne fede nodirten ordre de médecin an wat jukkude o doktoro fattade bonude golle makko
horojo ngol do dental doktoro en holti wiide yobugol joddi torrabe be ona fi kam doktoro be hanni hinnari dum o beedi wiide jukkunguji nay ngudi bangal bupiji le golle ningugul dalugul itugul le golle wattu en wattu defey latari doktoro way le gollire goddo cellal
watti fuso jukngoji pamama fete e doktoro goto dum wawa yehude ciagan horebe mebbe sa beewngo yamirta jomu tongge ma jomu gollal mudum bonne ciagan yamro laamu saratodo sabe huune fuku natto sabe hewtinde civil kay e doktoro hala mudum wala ko yaafi sabe saratobe an waafide dabireji honan o doktoro tongirte jaati fa yottade jomu hite
ismaeil yuro diku horejo juris en mali holti wide noddude doktoro yaso saria la tonga jati le sariaji malidi
chaque fois que je dois
watti fuso metti nata ko nadde kay doktoro an han antude jati o doktoro yo tonima ni gollal mudun sabe feko nari bangal sariaji o doktoro jukkado doktoro to gollata ton hore mudun lamdete tofon ante yalla gollam ko mojjima mojja gaddudo wawa yode ciagan hore me ko noddirta ordre de médecin sa menen jati me wa immade me jukka doktoro suni walani modal lugan goji bangé ne fedde fami hakika o doktoro an hande jukkede ciagan so hebi kabaruji selludi li on watti goto men sarato men wa fide dabireji so te jom ana hani noddede yeso lamma hana noddede yeso lam
il est coupable ou bien il n'est pas coupable
so bupiji so alhali bupiji doktoro en galleji kewdi kay kolli alla kratorra ngada di do mabbe be dari dun dun bibe leedi mali nanguito sifa gole les services ji cuudi doktoro